Matthew, sura sappo, aya jawi yaki sappo e jawi. Yesu lili tokkube mo sappo e dido. Yesu lili tokkube mo sappo e dido ben, o wibe. To an jahuto yimbe na yahudanko en. Donma, to an natu garije samariyanko en. Seni jahonto yimbe Israila, gartube bo bali majjudi. Njaye ngajina non bembi on. Laamu Allah wari haade, njamditine nyawbe, ummine maybe daga mayde, njamditine godube nyaw nyamo jum laral, mburtinane imbe ginni. Mi hokki on bawde yamditinki imbe chahu, gamnon njamditine imbe chahu. To on jogo chede jinari, ko chede ajrufari, ko chede njamdi mboderi, den to on jogo jakare, ko toggoje didi. Ko pade koyde didi, ko sauru, gam kuwo hani hokke nyamdu. Fu gariri ko gariyel pamarel to nattudon. Dabbite neddo mo jikku boddum. Njodo don wuro mako na on ali wigere nden. To on natti wuro ngon, chilmine. To yimbe wuro ngon jabbake on boddum. Ale barka modon jodo do mabbe. Amma to be jabbaki on boddum. Ale barka modon warta to modon. Fumo jabbaki on, ko wanyi kombidon. To on burtake urongon, ko gariri ndin. Pitte solare koyde modon. Emi wi'a on gonga, nyande jango, alla ura yurminanki Sodom e Gomora do yimbe gariri ndin don. En nani, Yesu Almasihu subi tokkubemo. Sappo e dido, bengarti lilabe. O joddake e mabbe, o wadi ka yilidaki e mabbe bigeje fere fere, emo ekkitina, emo wajina, emo huwa kude kaidinide, de yamditinki yimbe diga ko iringuye nyawu. To, en nani, o lilibe, benjaha bengajina, amma o wagginibe, douto benjahata eko bengadata. O wibe, to benjaha to yimbe na yahudanko en. Donma, to benjaha garije samari yanko en. Samari yanko en. In lanyol, jilindirngol elegi Israila. Watu, konu, nyami gariri samaria. Dun wadai, wope yimbe fere. Dun hauti e Israila nko en. Den bengadi kate indirki. Harbe, ngarti lanyol. Gamnon nabe yahudanko en rimbe. Wato komo eneto tona o pullo o kado. Gamnon yahudanko en ma ngirata komo eneto tona o yahudankejo to o kado to mabbe. Yesu waggini be wii to benjaha to yimbe na yahudanko en. Wabbe enyuma wiki alla liloi annabi Isa. To yimbe Israila tan, kobo to yimbe yahudanko en tan. Amma na non. Alla, wadi alkawal e annabi Ibrahim, wiki e lawal mako, o barkitina yimbe duniyaru fu, wato, e lawal mako o liloi annabi Isa, kisno duniyaru diga hakke. Hanjum wadi, Yesu Almasihu waggini tokkubemo, benjaha kobo be arta yahuki. To yimbe yahudanko en, bengaji nanabe, habaru beldum. Owii, senjahon to yimbe Israila, gartube bo bali majjudi. Njahe ngaji nanon bembi on, laamu alla wari haade. Alla subi lenyol annabi Ibrahim wato yahudanko en. E lawal mabbe, alla sankitita habaru beldum, dun kisndam diga hakke. E lawal mabbe, leji duniyaru andata lawol Alla. Amma be ngani, waduki ko Alla yidi, be chali lawol Alla. Be majji, be ngarti bo bali majjudi, di anda lawol hotuki. Gamnon annabi Isa lili tokkube mo wato lila be mako, be njaha to Israila nko en. Majjube ko bo chalube lawol Alla. Be ngaji nanabe, bembi abe, laamu Allah wari haade, wato Allah hebbini alkawal muɗum ngal o waɗanno annabi Ibrahim ngal liloyki Yesu Almasihu kisno duniyaru diga hakke. Gam non ɓe tuuba ɓe ngaylito diga laawol maɓɓe ngol ɓe majji, ɓe ngarta ɓe koolo annabi Isa yaaki wuro Allah wato aljanna. Woɓɓe e mbi'a ko bo woɓɓe e ngoodi ngonyumo wiiki ay annabi Isa o waru gam yahudanko en tan. Amma na ɗum non, yahudanko en ngarti bo laawol ngol Allah huutiri gam wanginki nyumo muɗum e moƴƴere muɗum gam hisnuki ɓi Adama diga hakke, bo non no o waɗanno annabi Ibrahim alkawal. Amma kisdam ko aljanna na gam yahudanko en tan, amma ngam yimɓe duniyaaru fuu. Haa janngen nanen ko annabi Isa e hoore muɗum wi'i gam tabbitinen wiiki kisdam e laawol annabi Isa na gam yahudanko en tan. Haa janngen nder Matiw suura 2:9 aya bo 15 yaaki 19. Ayaaje ɗen mbi'i, sey Yeesu ɓadi haade maɓɓe wi'i, ɗum hokki yam fuu laamu dow e ley, gam non njahe ngartiron fuu lenyi duuniyaaru tokkuɓe yam. En nani ɗo'o annabi Isa e lila ɓe lilaaɓe to yimɓe duuniyaaru fuu, to lenyi duuniyaaru fuu ɓe ngaajina gam ɓe ngaylito ɓe tokka annabi Isa gam yaaruki ɓe aljanna, bo non no Allah shiryi. En nani o wi ɗo leƴƴi duuniyaaru fuu, o wi'ayi lenyi ko lenyol yahudanko en. Haa janngen kadi nder kuuɗe lilaaɓe suura 1:3 nanen ɗon ma ko annabi Isa wi'i gam tabbitinen wiiki Allah liloaymo gam lenyol yahudanko en tan, amma gam yimɓe duuniyaaru fuu. Kuuɗe lilaaɓe suura 1:9 wi'i, amma to ruuhu Allah jippoyake dow moɗon, on keɓay bawɗe, on ngartay kokkayɓe woɓɓe habaru am nder Urushalima e leydi Yahudiya fuu e leydi Samariya haa keerol duuniyaaru. Ɗum e tabbitinana en wiiki aljanna ɗum Allah siryi e laawol annabi Isa gam yimɓe duuniyaaru fuu, na gam yimɓe yahudanko en tan, ko bo gal lenyol yahudanko en tan. Gam non bandiraawo am, an nyumowo wiiki Allah liloyi annabi Isa gam yimɓe Isra'ila tan, a tabbitina wiiki hande na ɗum non. Amma Allah liloyi annabi Isa gam maɗa, gam am, gam koo moye to duuniyaaru. Gam non annabi Isa wi tokkuɓe mo ko lilaaɓe maako ɓe njaha ɓe ngaajina habaru belɗum. O wiiɓe ko ɓe ngaɗata, o hokkiɓe bawɗe iri ɗe o woodi. O wi'i njamɗitine nyawɓe, ummine mayɓe daga mayde, njamɗitine gooduɓe nyawu nyaamojum laral, mburtinane yimɓe ginni. Mi hokki on bawɗe yamɗitinki yimɓe caahu gam non jamɗitine yimɓe caahu. Ɗum e holla en annabi Isa hokki tokkuɓe mo wato lilaaɓe maako bawɗe ɓe kuwa kuugal ngal o huwata. Ɓe kuwa kuugal kayɗini ɗum ɗum o huwata. O wi mi hokki on caahu, nden kuwane yimɓe ma caahu to ɓe jaɓana woɓɓe ceede, gam hanko o yamɗitinaayi yimɓe gam o jaɓa ceede. O wi mi hokki on bawɗe waɗuki non caahu, njahe onon ma jamɗitino yimɓe caahu. Nden o ɗawti wiikiɓe, to on jogo ceede jinaari ko ceede ajurfaari ko ceede jamdi mboɗeeri, nden to on jaadu e jakaare ko toggooje ɗiɗi ko paɗe koyɗe ɗiɗi ko sawru, gam kuwoo haani hokke nyamdu. O wagginiɓe, o wi to ɓe njahi to ɓe nganna ko dow ko ɓe nyaamata ko ko ɓe ɓornoto, amma ɓe ngaɗa hakkillo maɓɓe dow kuugal ngal o lili be be kuwa. Na dow ko be nyamata ko ko be bornoto. Wato to be nganna ko be to be Allah goddum hocca hakkillo mabbe. Ko be to be Allah jawdi duniyaru hocca hakkillo mabbe. O wi'i to be kuwi kugal mabbe boddum yimbe ko kaybe ko be nyamata. Yimbe ornaybe ko bo holtinaybe. Gam non be ngada hakkillo mabbe dow kugal ngal o lilibe. To fi duniyaru hocca hakkillo mabbe. Amma be kuwa kugal mabbe boddum Allah barkidinaybe. Nden o waggini be o wi'i fu gariri ko gariyal pabarel to nattudon. Dabbite neddo mo jikku boddum njodo don wuro mako na on ali wigeere den. Nden o dawti o wi'i to on natti wuro gon chilmine. To yimbe wuro gon jabbake on boddum ale barka modon jodo dow mabbe. Amma to be jabbaki on boddum ale barka modon warta to modon. Annabi Isa lili lilabe mako gam be jarana yimbe habaru beldum e barka diga Allah habaru moddere Allah gam wartirki yimbe der aljanna habaru yafanaki yimbe hakke habaru narriki yimbe e Allah gam non mbarka o lildibe to yimbe fu o wi fu jabbi bebe be Allah barka dum don jodo der wuro gon amma fu ganyu bebe barka dum don hebata be sai o dawti wiki fu mo jabbaki on ko wanyi ko bidon to on burtake wuro gon ko gariri din pitte sollare koyde modon dum e holla en e jairi Allah wadata en dole jabuki mo ere mako ko bo tokkuki lawol mako o wi ai to be ganyi ko be bi'i ko bo be ganyi jabbaki be sai be konabe a o wi to be ganyi ko bo be jabaye ko be bi'i sai be ala gariri din ko bo be ala wuro gon amma to be ala wuro gon sai be pidda sollare koyde mabbe gam non warta seida dow mabbe nyalde jango be bi'ata be nanayno habaru beldum dun yafanaki be hakke mabbe be bi'ata be andano kalawal Allah ngol kisdam e lawal annabi Isa to be ganyi kambe andi to be jabi bo be kebay barka Allah dum e tabbitinana en wiki Allah dolata en jaben dina mudum amma bo to en ganyi mo ere mako en ganyata kita mako dum tabbutu dum gam non an nanaydo hande dum habaru beldum dum yafuye hakke barka holare meden to annabi Isa ko a holake annabi Isa woni kisnoma diga hakke e kita Allah garay ka nyalde jango min kam mi jabi mi bo tabbitini annabi Isa woni kisnoyam diga kita Allah garay ka nyalde jango anna a jabi ko anani a wanyi Allah ali subol gam mada Allah wadi maide e yonki to yeso mada Allah wadi kisndam e halkere to yeso mada ta jabi a hisai ta wanyi a halkai annabi Isa hokki en ayare maunde dow kita Allah der alkawal kidngal der defte at-taura o wi'i emi wi'a on gonga nyalde jango Allah buray yurminanki yimbe Sodom e Gomora dow yimbe gariri din don to en jangi der at-taura wato defte annabi Musa deftere fuddode sura sappo e jewenayi aya bo chapande didi e nayi yaki chapande didi e jewetati engi ay kita ka Allah hiti Sodom e Gomora e dum ton jamanu gam hakke mabbe Allah jippinoyi hiite kibritu diga dow, o wili ko o halki gariri Sodom e Gomora gam hakke maɓɓe. Gam non Allah wi'i ɗo, to en nani habaru kisdam, to en nani walde mako, en tokkai, en kalkai, bo non no Sodom e Gomora halki nder hiite. Gam non bandirawo am, ta yawa ko nanata, amma hola gam kisa. Allah nder yidde muɗum e yurmende muɗum, o yiɗa kalken nder hakkeji meɗen, amma o ɓuri yiɗuki tuben diga hakke meɗen, ngailitoɗen tokken lawol mako, wato koloɗen Annabi Isa mo o liloyi gam hisnuki en diga hakke meɗen. Tokkalken nyalde jango, gam non sai cuɓa halkere ko kisdam e lawol Annabi Isa. Emi do'o, Allah ɗautana en faamu walde mako, Allah bo walla en gam tokken lawol mako ngol kisdam e lawol Annabi Isa, gam tokkalken nyalde jango, amma keɓen nattuki aljanna to nanten belɗum ha abada e lawol holaki Annabi Isa mo o liloyi gam hisnuki en. Gam non bandirawo am, an nanaiɗo hande, ta wanyi a halkai, ta jaɓi a hisi.